at the lobby. I really need to see you. I think that I should tell you about the spawning issue. Salama, salama, Dar es Salama. May we have a drink or two, maybe fresh apple juice. I want to sit with you at a table for two. Salama, salama, Dar es Salama. I want to talk with you, Dar es Salama. Dar es Salama. I want to walk with you, Dar es Salama. Dar es Salama. I want to sing to you, Dar es Salama. Dar es Salama. Dar es Salama, Dar es Salama. Nipeleke matembezi, nikalione bara hindi, tulipande jahazi. Tange Zanzibari. Salama, salama, Dar es Salama. Nipeleke Forodhani, nitazame utamaduni, nijifunze Kiswahili, to sweep you off your feet. Salama, salama, Dar es Salama. I want to make you love, Dar es Salama, Dar es Salama. I want to make you smile, Dar es Salama, Dar es Salama. I want to make you happy, Dar es Salama.